Canivera huda mboka
Tone
Adiplenda na kawambo
Tone
Ananaki dai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone
Adiplenda na kawambo
Tone
Ananaki dai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone
Mina washashada Kina liza ni mabwela wanatingiza Cheki venye uko nyuma kuna beringika Zimeshika zimerunda cheki kinalinda Ni mashasha kata waba tingiza madaba Juu chini minapenda chuni waba waba Wanze siku mbaka mchana
Tole
kuna njeve inje bana
Tole
shepu ni ya vera sura kode
Kanivera huda mboka
Tole
Adiplenda na kawambo
Tole
Ananaki dai banana
Tole
Akidaka dadarani
Tole
Adiplenda na kawambo
Tone
Anani akidai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone
Teki dada, ujibamba kwanza Na madame ni madiva shake ya haga kwanza Teki space ni biki shake ya haga lao Senyorita, kata kiuno kwa maliza Aa mtungelika, kuna mchezo kwa kilisha them Pige luga, kikubali mkumaliza ma
Tone
Kanivera huda mboka
Tone
Adiplenda na kawambo
Tone
Anani akidai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone Tone
Adiplenda na kawambo
Tone
Anani akidai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone
We mshaiva koza mavajo kamaria Iza bas understand mini na tabia Mbaya sana 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 kama unafagia Rada na ikula na macho tukinkazia Kwanza tere msha zote zenyumevalia Tukichafua wasafi pale Tanzania Nikiraru asali lazima tutalia Venye na yona iko wazi lazima tuntaingia
Kanivera huda mboka
Tone
Adiplenda na kawambo
Tone
Ananaki dai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone Tone
Adiplenda na kawambo
Tone
Anani akidai banana
Tone
Akidaka dadarani
Tone
Download more at ENCLoaded.com.